ne woto wende vim kwa kilgir ba ton pus da yamba ne ton zu soba Jésus Christ yure ne wongo vim kwa kilgir ba yam dam fa so kilgir tondo wena man yam nere wena ningi barka la wena nyara ti tonga Jésus masam yinga vim kwa ya association missionnaire baptiste kon Burkina Faso on kotiam kwe kanga le pasteur Nakuma Nemi inam pusa wenam rim dambari mar pushi la park vim ninga la lafining yam son le coton wakat ka ngatina sos ne tava yam gomda su soba wenam bi yam gomna manton nere la bi yam gomna ya ton ti ton bu ma fa pura ti yam le su soba ya yam la sa san pang soba pusi la barka wrab nis fa san kilko ton de ninga bi mara ne la ya rap top tonre a Jésus Christ songa ma saminga amina babi poxe la babi rap son kelga tondo ton ketam ber ku ju kasanga poga di kof tegre te wena la fra teg ni salie il koronga zugu be yib kibe chapitre piga la nase verset yemre dota piga la yemre e da singa men sos ne taba e arima aza kibara e bumninga aza e siinde nam asomane titawe na miyam ya ti pipi awa tinku nisba absunda talon wajida sol mapongwa ti mwena msura rapanome yibisoba akita miti neba lebo mbawena la lebo malage wena mdoga malage zini nga sinya wena mziga lebo ninga wena mzige onko wena myura wawore inankele nkenga toa duna ngom tinkuga yele wena myasob ninga sanka pito wawora ni bumba toye wena myasob ninga sanka pito nama ni bumba toye wena myasob ninga sanka pito zira ni bumba toye hamsa nkisa aza kibara akiba kon wenda akibara tombe wena msebra pora bukor ba sebra pora e rawa yemre wena mso wambola tana fa israel neba madira monu si to bon ta gedion nyam sangis wena mso wambola gedion tawayi yele gandoro wayiti tum lam datan na kofo pipi bumbu ya ta gedion bawa zakin tinkuguru nda bebe to bon ta bal tinkuguri wena mna yila jodiyo ya pipi bumfoso na mane ya tifu watin kuru ninga si ya baltin kuru fo bawa son soa inankarama lame abe bukor sebra pura chapitra yobe verse pisi la nuni pisi la yoba yela oto barar yungo zu soba yela jodiyo ya talof bawa lalaga ay soba santar yuma yopwa onwa la fumwa if bawa bal tenkura la fke ra luguru bedni soba sambe asegonwa la bifme tenkuri santar panga if zu soba wena nyinga pikanga zugu de riklalaga ayib soba man mongo nyura luruga bugume yam neme wena miela mi pipi kengtinwa tinkuninga si ya bal tinkur fo bawa son soa gesi ton sana ngisi san ya ne ton minungu datete wala ton si ya ni sable tem sa wotoa sanya ni ton minungu e bi katwen yikin kengenti wwa a batin kourye bala bawa suwa metin koura ya poulum se la kamp se mbetin koura zugu fosan deme yikin ti wwa tin koura woto a yel pam no flam atwen yi banse atwen yi koum atwen digu flame yi sbouru bon yin a batin kour ka wwarye yam yame la sankawena mdenna wẽnnaam sẽn yeelã zid yõtã maan bũmb ninga wã yaa tɩ tʋʋm nẽ n wẽnnaam sẽn dat n dɩk n doglga zid yõ la tʋʋmda ka tõe n tʋm ne yamã yiib ye wẽnnaam sebrã yeelame tɩ yamã yiib soab ka tõe n paam bũmb wẽnnaam soolmã pʋgẽ ye wẽnnaam sebrã le wulo tõnd tɩ n nag zoɛɛ yiib ka tõe n gar ye dat tɩ fo sãn dat n na n gar dũniyã la fo gar wẽnnaam fo na n paa vɩʋʋge yamã yiib soaba fo ka tõe n paam bũmb wẽnnaam soolmã pʋgẽ ye yaa yẽ yĩng n kɩ tɩ wẽnnaam sã n dat n dɩk ned n maan bãnde wẽnnaam sã n dat n dɩk ned n maan tʋʋmde wẽnnaam kɩtame t'a soaba malga mengã bãmb yĩng bala fo sã n le yãk yam n na n tʋm wẽnnaam yĩnga fo sã n le yãk yam n na n bao wẽnnaam fo sã n le yãk yam n na n tee wẽnnaam bɩ f malg f menga n yiis bũmb ninga fãa sẽn yaa yam yʋʋsgu wala bũmb ninga fãa sẽn yaa yamã yiibu la f bao wẽnnaam a yembr tão la f tee wẽnnaam a yembr tão tɩ fo na yẽnda tõogre fãagre lekre fo vɩɩmã pʋga wẽnnaam sẽn yeela zed yõtã maan bũmb ninga wã a zed yõ ka kiis ye a zed yõ maana wa zu soaba wẽnnaam sẽn data tõnd le yẽtame tɩ a zed yõ sẽn yãk yam tɩ maan wa zu soaba wẽnnaam sẽn data tõnd sã n wa kẽng taoore tõnd na yẽ baoosga tõogr ninga a zed yõ sẽn paama a sakrã yĩnga rĩmã aazame sẽn dee naama beelame t'a wãa tẽn-kuga beelame t'a ra tara a yaa poaka ye sẽn da tar tẽn-kuga a wãa tẽn-kug bãmb fãa a ka zoɛɛ yaa poakã nifu n wã tẽn-kuga ye bala miime t'a sẽn maan bũmb ninga wã yaa sẽn na n malge nebã sẽn be soolmã pʋgẽ wã yaa sẽn na n sõng neba yaa sẽn na n maan neba neere n yei wakat kɩɩla yeelame tɩ tõnd yibram ninga sẽn na yeesu kegen-dãmba tõnd zagsã pʋse tõnd tʋʋmã zĩisi tõnd buudã sʋka tõnd wẽn-do-ta pʋga n yɩ sũ-kegem-dãmba n lebg malg bũmb ninga sẽn yaa wẽnnaam dẽnna n ning wẽnnaamã zĩigi n tõog n paam tõogre vɩɩmã pʋga neb wʋsgo bee ra be n pʋga bõe yĩnga b sẽn dɩk vɩɩmã n tɩ loe ne bũmb ninga wã b kẽeda yʋng n ka gõe ye neb wʋsg bee sũ-sãams pʋga bõe yĩnga b sẽn dɩk vɩɩmã n tɩ loe ne tẽn-kug ninga wã yʋʋm fãa yaa kʋʋbo kiuga yiib fãa yaa kʋʋbo yaa niisi yaa lolse yaa rũmsi yaa noose yaa piisi tɩ yaa nim-bãalga yaa ligr kɩsgo tɩ yaa nim-bãalga n pa biiga fo ka ya ne bõn-kãensa zaalem zu-soaba zezi kõtame laafɩ zaalem tɩ pa yao ligr ye saa sẽn gãn-doogã kõtame pãng zaalem ad zegs zaalem yõn wok zaalem laafɩ zaalem zu-soaba zezi kõtame ba biiga fo sã n loes meng ne bũmba woto mam na n kosa fo rũndã raara maan yam-yãkr n base la f bo lebg wa wẽnnaam nengẽ maan yam-yãkr n base la f lebg n bao zu-soaba zeezi maan yam-yãkr n base la f lebg n bao wẽnnaam ninga sẽn na n sõnga fo sẽn yaa soab ninga sẽn naan yĩngr n naan tẽnga yaa bãmb b yembr tãa wẽnnaam sebrã yeelame b tʋma biiga zeezi t'a soab ninga fãa ka yãk ninsaal ye f yaa pɛɛlga f yaa miugu f yaa bõe-zems ninga ka yelle fo sẽn yaa soab fãa fo sã n deega zeezi fo vɩɩmã pʋga bɩ tɩ fo na n paama fãagre la fo na n paama vɩɩm sẽn ka sɛta yaa bɩ tɩ f yuusd f yam yaa bɩ tɩ f nama sʋd f menga yaa bɩ tɩ f filmd f ar-zɛka n sẽegd f ar-zɛka ne bũmb ninga sẽn na n loog beoogo bũmba fãa na loogame la wẽnnaam goamã paara wakat sẽn ka sate ba bipoak la ba biroog sẽn kelg tõnd dũnda raara fo sã n dat n maana yam-yãk-kãnga yeele zu-soaba zeezi mam gilgame m gilgame la m yaasme pʋga tẽn-kugã n pʋga bagb-rãmbã n pʋga tɩt-rãmbã la m yaasme ma muma yam kwega runda la ma myaka yam nam basbo kensa fa lam dikam tigran te yamba su soba jesu bi waki mam vi ma poga mam dire yam wam su soba la mam fara bi fari mam vi ma la song ma tum yitin ku ga poga imenga yura wor yinga babi ga fo sama na pos kanga kulintu wo koftin ku ga mbozin lobe wala fti bo windo tros kar sama pastora zule ninga fosom bewa la wukti kuga anti kwen tamiesi na mana bumu ninga dali sakti tinku kuga mazini fo zaka pora fo vima pora fo tuma ziri la jini ngesu wena msana manere la wena msana zabo kofo la wena msana sonfo yelbu ning fa po fosom bewa wena mkana mbasti fo yenyanye fo nampa matuwa wakat fa a Jesus Christmas manyinga yamsa uma kwe kanga ti yam datam pam tokon ne tondo ton be zalam zalam pisile yibi yobe pisope zalam tabo pisope la nu pisini wena manere la wena yati tore ti na kelen kenga ne tab ni swasa ninga irsun gomde rikoftere ti wena la frateni sala poa a Jesus masa minga amina.